Studio 8 Halaji Malifu.
Toyo Studio 8 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alal bare sappo e jeegom lew uto hitani 2023 yambe sappo e jeedjabbe cinemaaji tapannaaye jeey maison de la presse Bamako don. Yuttinaama kabaruji de kikede hande woni Alessi Sey Salim Jora wonto boggi jande to. Gouvernement leede amen di ka hadi adugol farni alkama o fayeto makoroni warde leede amen di odo anniya ka mu'inobe farni leede amen di yetti dum sande. Projet keso garo hunchande hoya yami garmi do dati amen di tabbama yoreto fedde CNT ne Kenya Bamako Bamako do ka yimbe le hewbe hakkilaji mudu am fecci bangal dewde dewtere. Choggu jaba fayeto kulle keccele leede amen di ka no wundi beedale le wakkati cakkitiji di. Leede amen di ka defobe wonko nawtorto guddum kosen fa heba wattude mafe mudu ko wana jaba. Sakirabe hidibe don sembe kabaruji dimi jogani on kikide hande bismillah modom e hedade dum. Farani alkama o fayeto makoroni o ka gouvernement leede amen di hadi adugol mudum warde le leedi ndi odo anniya mo be bammi odo anniya be bammi dum sappo e go'o lewru uttu bettindu hadugol jido kulle nadde le leede amen di wadi balde seeda tam caggal jooda hala ngaddo hakkunde mabbe yimbe le golonobe hore mudum en darani be hore mudum en leedi amen di bangal sikor fayeto alkfayeto farani alkama yo hore fa kema famtare kedde mo Umar Wagalo
ndudo talkuriyo suudu ministre humunido kabaru jaaguji kanye kebele leedi ndi sinnini dun be mbi chondi farani kanye chondi alkama fati nanne le nokko kasen duwanye kanye humnibe kabaru jaguidi kanye kan hunchanti dun hore yalla odo seriyan tabe ko wadi sobe chakki odo golle be kalay hala mudu le tongande de ka ko hewi malin kobe kulli tiwide ana chikiti lamu anayri bangal wattu jono ko nayri bangal izin ngaji ko mu'inta le leedi meden di kambe humnibe kabaru boulangerie ngaji le leedi ndi be mbi ko yata izin ngaji jeegom gonle nokko ngadoji chondi alkama micciteden wiide le chapantete go lewru je jabbi non du lamu ko wombe le leedi malindi bi an kaja remde hitan hikande ko yata milioji sappo tonuji bambari yalla pewte tidalaji ko nayri bangal chondi farani kanye alkama le leedi ndi
fedde chaagon tono boulangerie ngay leedi amendi ka yetti sanne odo hakkile gouvernement o tawede majjum fu e be nada gouvernement o fiya dabere ko wayi fu yela usine ngaji gondi leedi amendi ana heba faabede fa heba mu'inde chonde farni o fa gasale leedi fa kebe famtare anne ko ahmed dambele antieta do vie quand yon secrétaire général de fedde haltane moussa malissi soko do fashtan ousmane ali boudi
si l'état
sini lam o fadde ke waddugol farine meden jabbini don nde dabere ana hani yettede ta fandi fu usine ngaji jeego goni do mu'inoji farin le leedi malindi di izin ngaji jeegon ana mbaawi daranaade ko malinkoobe kasindini ka ko wembi min patbe mo ina farin mo woda hono wadiranno arande hollitinde kasen lam o fiya dabereji do kabar mudun tawe farin ngaji mo inte do di ana moji chaakuji edu kebine fa gasa tawe du kasen farin ngaji di ana moji ana hebe du ko hejjata wattu fu kasindina do
disponible a tout le temps
sakrab hidibe on do on baye tuttude hakilaji modon fudo dido kabaroji do beme ande tudo hello amen Facebook na du Twitter projet keso kunchano hore jami garmi do datidi ka tabbama talatare sappo e joyi lewru uttundu kenyam do woni conseil national de transition o wadi dum odo seria keso ka kulliji kewdi won le majum hononi haybude dodo jabbitingo sanne fa yotto haybude yimbelle donnobe mobilaji di so tawi bamay dorogu na do so tawi yaray na do so yaray doro le wi ministre kumani don jami ngarmi do leedi ni odo fana odo projet yo fa huwon huwadi hunchande hore tidalaji kebadi e code de la circulation gondo do to arande o fa kema famtare kedde Ousmane Ali Boudi
do kabaruji kesi bamadi bangal heydintingol sariyaji lawi ede bay limtude bamgol permis catégorie B donnobe moto ngaji koyde tati e koyde nay nabude himbe kany e jangingol arande wajimbinangol e yidebe bamude permis ngaji di sariyaji kesi anangodani du jangingol be golle muben dorbude mobilaji kany e butugol wattu donnugol fa yotade sultere sini tampi ana hen du kasen hadde jabbade doggingol le era gotre kilometre ngaji temedere e nogay do lay mawdi fayta rekasen sariyaji wajim bingol wattugol kaska horgol bangal yawere do ko wete radar horgol yalla jomu kewdo na yari doroguji kanye habugol centre de sécurité donnobe mobilaji fayta de habugol centre ngaji tawetebe le mobilaji don fu wattama leka sariya kessa
le ngallure bamako do ko hakkilaji yimbe le be ana fecci sanne do odo sariya keso so yogabe kanyum en ka holiti wede dido dabileji waran latal sababu rende yonkiji iwde do datidi wobe ka holiti wede o wawa tiddina de feefa kebe famtare anni ko be kaltani fadi talfi maygado festan Ousmane Ali Boudi
en prie. En toi
c'est bon. Hakkilo e dum moddi himbe yogabe ngala permis ngaji nitan duginirta nadde le yawara o dum modja bamgol sariyaji ana moddi ka fa himbe teddina don dum ko tiidi jamar de hani hollitede yalla dan teddina sariyaji di dum wadan fa himbe dene yawbe do laawi di kani horede sabi yogabe atawan jaran doroguji dum ana wada kasaraji sanne fay se radar ngaji nawtara watta fa himbe bayilito fay minen jogi be permis ngaji min teddinta sariyaji laawi jamar de hani hollitede yalla ana sala rafile diyankaku wattu gonde joni o yogabe kibiran permi ngaji no hebira fu fay goto teddinta sariyaji lawi mi andana di sariyaji ilam o bami lam o hani hollitinde himbe do kabaru mon
konnala
edo gol choggu kula kece dele lede amendi kana metti sanne rawbele defo bele lindi e mangal mudum fu tawede majjum fu sigaso sigu kayfa e tonya funke rawbele defo mi gombe tumbe ka holti wede wonko nawtorto guddum fa watta e mafeji mudum ko wana dido kula kece fa keben famtare anni ko be kalti aisata jara e kanyu kejabe amen gombe le kireduji di e de yawtere amen on en parle nyalo mo hande o de festan Ousmane Niali Boudji
te ambisse wu hunde wala le lum amen go gabu wala te wala rew an jogi tidallaji sanne liji uradi woni ko men nawtorto meden goni segu kilo gabu ana sotire temere didi gabu ana jogi nafa sanne le ndefu ni min kabay dum so mo yiji godde men nawtorto ana supom e aubergine e miseli sodde gabu o segu do na way defude mafe mudun fays awata gabu kulle godde woni ko min gattata do kay do gabu ana tidi sanne ka fa lumtina dun e ngatta kulle kewde godde ona gangaaje kecce fa min defa yasa su kewdo min gattata meden lumtina gabu mafe amen e shu do kay do
wujude kangan nawla kogo de
yewtere amem zoom sur nyalama hande o waram memde TikTok don be mal mabbe andengal ngobe kalle don be mal andengal be kalta hala mudum rewbele hewbe kanyu en ka ana tawele wakati goto o do be me ande dum nodirta TikTok yimbele fa heedu fu ana nawtoro dum yimbele fa heedu fu ana ita jawdi fa he wata lehem non holitiri wede honje tobe fa keben famtare kedde Omar Wagelo
ko nodir TikTok ko malin ko be ana korsini dum sanne fu fota kam e rewbele be do tawdaabe fu ebe nawtiro dum wana le cuudi mabbe wana sobe defa wakati fataabe jiawton jeliibe na halaji kalti ton kanyo ko nande mudum kanko noddirte da kajja ka difoon ko hebayi e galdo beme ande ko nodir TikTok feso mo defa atamo jogi telephone makko mo nyodja wakatiji ko wattete le hen ko jaato haybata wana kanko tan du yogoro elbe fata non golirta ana defa no nyodde telefoji di ana defata hakkille muuden wala e fotire muudun en wobbe antu do mbeta ngaran wattude landan do danyan goddum ko nyodiyaade fotire de jaati aywa miccite den wiide so be do robel nawtirtobe yiru wobbe antu du jaagu jaati ngadirta TikTok o yalla na kebali hen kalisi
kalaabe kidibe ando do mi kaddata e kabaruji amen di kikede hande nga fadnje fe nokku do e seeda yowtere amen de ana woji
saraabe paabe suka modon e tawdeede e ngodo fijo wetengo ecole ala radio e do viamo
faake won wadde ngodo fijo ana yaasi noddire mere do tapantati e jeddi tati didi go ndokon telephone o sukamo o jokka e tinninore kanyu e mintitade limore kanyu e jande francin kore
faabe suka modon e filitade do limore e jande francin kore mi micintina on numeroji noddirteedi mere chapan tati e jeddi tati didi e gotel
fijo ecole ala radio yo golle studio tamani
e ministere humanine jande lidi meden di viamo e UNICEF
yawtere amme mag santi nyalama hande o ana fawi e do rewbe le jarnatebe yella worbe ana yida dum en le nokkule yogaji le lidi amme ndi faabe do rewbe le worbe ka yida dum en kinal be jarne e dunki andan be kabaruji bilide cellal ka holti wede yarnugol be do rewbe le ka kutteje fa hew ana hem be koliti dum wede dum butu butidugo sannegol ana wawi waddude mabbe nyawuji honon nyawu bernde le ondo wattu goto do fu andan be kabaruji bilide fina tawaka holti wede yarnugol be do rewbe le kana holita wede be karbe sanne le nukkaliji yogaji fa kemen famtare anni ko Omar Wagelo landini en do hendo festan ma kon ko hore sama sey ko kire jam
yarnu gol debbo yo dum hunde andande le jallini goddi anton so bami fa debbo badiki hurtade den yarnete le jallini goddi di so jomu bami fa hurtiki den yarnete e lebbi tati mudon di kanko noddirte Kumba Yatara o holitido jabbirinoki le dido dati lebbi tati o wi jomu watta an yarne nyamduji ngatte di woni gawri ebe nawtiro dun kosam chobbal boyri kanye maro defango be dadda le hen nebam kanye e tew holitido wakati so jomu saliki nyamde fiyete jati
chobbal keccel umangal on wakati ibire ka
tan jomum yara ɗum ka hunko tumbude timmina hebbina sakol ndiyam wetana yara ndiyam ɗan dow coɓɓo ɗo yaade midi kasin maaro dese few loppe fa heewa yowe dow maaro ngo nebbannayi wise hen tawan kosam makko moƴƴinama anni jooɗi ɓe kosam ɗam moƴƴinama o ñallan omo moƴƴira ñiiri ndi du kosam ɗan ɗuuɗ ɗo yaade salli fana janal nange nde o darnata yarde coɓɓal ngal jonka ndiyam tan o yarata wakkati yaade saako en ni to leloyke jemma fu kosam ɗan o walata omo yara fa weeta
miccitede wiide arande iɗum anda sannele sa ha leydi meɗen ndi kale ko sakiti ko no ñawuji ɗin gonde ɓangguirde le nokkule ɗeno ngalluji ɗe ka fo yoppi ɗum honno gawo worrino
lekkirduji ɗi kabaru muɗum ɗawtina hoore ka noon ngallure gawo kay ana taaɗi yeede mi annda ɗo ɗum worri wakkati jooni o so waɗa ɗum nden kay ɗum woodi no ana wonno e lekkirduji ɗi jaati ka jamara nde gotti ɗum
yarnude joomum ɗum wona ko anda le ɓaleri leydi ndi kamɓe sénéfoɓe gomɓe sigaso ɓe mbi ɓe anda ɗum
yame kaabi keko
mi nani wiide koroboroɓe ɓurɗaɓe na gaɗa ɗum ɓe jannano rewɓe mabɓe fa haara sigasunkoɓe andana oɗo nesu o mi meeɗi yiide jaati ko ɓuuri hewde fu ɓe gatta ɗum
yarnugol joomum ana hollita wiide galle ɗo iwata ɗo ana jogui bawɗe noon kamɓe andaɓe kabaru fina tawaɓe ɓe kollitiri wiide kanko Mouhamed Jean Pierre Tita o andano ɗiɗo golleji
fana muɗum guoɓo yo yalla surba o no heeɓa no yawiri kurtinomo saabi ɗum ɗo na jeyda e gaari debbo noon gaari debbo yirete soni o yeehi tow jon galle makko e le oɗo alhaali andete wiide jaati o iwi nokkuɗo moƴƴere woodi jon jawdi en o dabaji kewɗi gooni
kutteji hoɗɗum wawi waddude fewde e cellal joomum kanko noddirten Abdoul Razak andanɗo kabaru ñamduji o wi ɗum wawi latat sababu ñawuji kewɗi
goo kuteji ɗi yo joomum ɓuttiɗan fa ƴaɓɓito saabi oɗo alhaali o ɗum lato sababu ñawuji hono jabet e ñawuji ɓernde eko nandi muɗum ɗum sambinan ɗum torraji banggal waltingol ñamduji yimɓe ɓuttuɓe ɓe ko ɓuuri hewde ɗum yo hoyfuɓe banggal cellal
andanɓe kabaru fina tawa kolliti wiide ñalawma hande ko ɓuuri nafude neɗɗo jaɓa no worrino tan saabi ana fayi hollititta wiide joomum ana selli